bene data inzu y'Imana kuri wowe na hantu gusenga se cyangwa na hantu ibidandazwa birashoboka yuko wakwinjira mu itorero ujanwe no kuko ufite ihuzo nsha cyangwa ukeneye yuko bashobora kureba uburanga bwawe cyangwa ukajya guhura n'inshuti zawe cyangwa se kuganira inkuru zo kudandaza igihe umpastori yigisha uba utekereza iki yeki ari gihe ushobora guhura n'ibitotsi cyangwa uzamva na matsiko ijambo ry'Imana urisabira kugira ngo Imana iri guhe mu bugingo bwa ini shusho ya 23 Yesu ubwo yadufiraga yarapfuye hanyuma arazuka ubu ni muzima tuzashobokaga yuko urupfu runesha umwana w'Imana umunsi wa gatatu arazuka none umwami wacu ni muzima iri ni ijambo ibindi bigirwamana bitoshobora kuvuga cyangwa gukora abantu bose basobanukirwa yuko Yesu ari umwana w'Imana kugeza ubwo yari yegereje kuzamuka aja mu ijuru nuko afata abigishwa be 11 abazamukana ku musozi umwe i Galilaya Yesu arabwira ati nahawe ubushobozi bwose bwo mu isi n'ubwo mu ijuru aravuga ati genda muhindure abantu bose kuba bigishwa banje mubabatiza mu izina ry'Imana Data n'umwana n'umwuka wera mubigisha gukora ibyo byose nababwiye ati dore ndi kumwe namwe kugera ku mperuka y'isi